baby. Nawe saba kuzina nawe.
Why not for me? Why not for me? Why not for me? Why not for me? Girl, my baby saba kuzina nawe. Kola chanko sabye saga lanko chiawe. Ati nikuwa wa rapper tubalawe. Afriku mieko fresh boy.
Mimi na wewe tusine babiri.
Kutama
tubide mubye tazina kuruli.
Baby kutama
kwa sabye kutareko out. Choka tutu so imiri denga scout. Baby mina wewe tuzine babiri.
Kutama
tubide mubye tazina kuruli.
Baby kutama
kwa sabye kutareko out. So you made it then got shot. Baby ratchet with young got all the smart. Mazina gali moti can you guess it at. Kamu kiringi kamu gafulati. Me like it when you shake it daddy. Hippo season nene tazi use a sikati. Chimanyo liso kopureti. Mwabana baba gaga mulia chokureti. Tonight you are my daddy. Jagala tuzine kwa today e kareti. Itawa itaba kongere maweti. Katino zidina boti, boti. Baby togani, kutama boti. Baby togani, kutama. Mimi na wewe tusine babiri.
Kutama
tubide mubye tazina kuruli.
Baby kutama
kwa sabye kutareko out. Choka tutu so imiri denga scout. Baby mimi na wewe tuzine babiri.
Kutama
tubide mubye tazina kuruli.
Baby kutama
kwa sabye kutareko out. Choka tutu so imiri denga scout.
DJ rewind this tune. Ono tazina yesimbienga katuni.
Asobede
manyagambu ya zaituni. Tama nyimbo aline sita tycooni.
Big boss.
Baby waponye zabi babuni.
Babuni.
Sikini ya wawena ka baluni.
Baluni.
Eze vili zote wetaga saluni. Je, baby nawe zinatombowa. Zene simu na jijia kote batu sumbuwa.
Katina chuka baby toga na chuka. Na yendaba wa miuka supo imu kusoka. Pulipozi na wotyo. Nyemoka nyemoka zina atoti. Nyonoka nyonoka atoti.
Mimi
na wewe tusine babiri.
Kutama
tubide mubye tazina kuruli.
Baby kutama
kwa sabye kutareko out. Choka tutu so imiri denga scout. Baby mimi na wewe tuzine babiri.
Kutama
tubide mubye tazina kuruli.
Baby kutama
kwa sabye kutareko out. Choka tutu so imiri denga scout.
Why not for me?
Why not, why not for me?
Do it for me.
Do it, do it for me.
Chikolengata gendere day. Bafaro bale kenga basa midi day. Chimuzi kengo buyi njambuli day. Na ye baby ya chitufu wanyiri day. Batida way you dance olabi kota midi. Atini pule chigomba chinyu midi. Nolula lokolanga bocho owoli day. Kuwe chikuwe bocho.
Faya
chikuwe.
Faya
chikuwe bocho. Chikuwe kuwa bocho. Chikuwe fresh. Baby togana kutama.
Bina bawa tusine babidi.
Kutama baby kutama
baby mimi na wewe tuzine babiri.
Kutama
tubide mubye tazina kuruli.
Baby kutama
kwa sabye kutareko out. Choka tutu so imiri denga scout. I come my Ivan fresh boy.
Yeah, you know the tune wicked and sick and mad. You see me? Girl them come and tell you so.